naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Gambeellaatti weerara COVID-19 ittisuuf hojii hubannoo uumuuf to'annoo hojjetaa jirra jechuudhaan beeksisan biiroolee fayyaa naannolee kunneenii. COVID-19 qabamanii amma garuu fayyuu isaanii jiraataan magaalaa Asoosaa dubbatan tokko namootaan beeku sababaa COVID-19 du'aan of biraa dhabeera erga jedhanii booda hawaasni haguuggii afaanii funyaanii godhachuun COVID-19 babal'achaa jirurraa of eeggachuu qaba jechuun ergaa dabarsan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti jiraataa akka ta'an kan dubbatan obbo Buzaayyoo Biraanuu sababaa torban tokkoof haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii hin godhatiin turaniif COVID-19 qabamuu isaanii himanii jiru. Ofii gara malee dhibamanii turuu fi namoota beekan akka of biraa du'aan dhabanillee himan.
Koovidii kanaan qabamee yeroo jiru Asoosaa hospitaalaatti rifareedhamitanii achaamaa hospitaala Pheexroosii galeen ture. Pheexroositti gara ji'a lamaaf wayii akkas wal'aan godhachaa tureetanii fayyeetan deebi'ee dhufe ji'a lamaaf wayii booda hiriyaan koos kanaa wajjin ture taasisu of biraa dhabeera achitti of biraa dhabeera. Kana hunda argee ganamma deebi'ee dhufeetan Asoosaa nagaadhaan jiraachaa jira. Ani jalqaba baay'een ofii gaddeen jiraatan ture maaskii malee saanitaayizarii malee socho'ee iyyuu hin beekamu. Dhumarratti naannoo torban tokko yeroo guunnee fi maaskii ofirraa baasee maaskii malee takka deemuu hin jalqabne. Gidduutii sanatti na qabate naan. Maaskii malee sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa tokkoo fi baasnee yeroo sanatti nu qabachuu hin danda'a. Maaskii malee deemne. Yeroo baay'ee amma namootni wanti isaan jedhan jiru kuni siyaasadhaa hojii poolitikaadhaa. Kun hin jiru dhukkuba seexanaadha. Wanta akkas akkasii wanta adda addaa ofii isaaniidhaan uumanii kan haa ta'an jiru. Dhukkuba agarreerra kana caalaa wanti dhufu hin jiru. Weerareen haa bu'ameera.
Jiraataan magaalaa Asoosaa inni biraa Naasir Taha weerara vaayirasii koronaa gadi xiqqeessanii ilaaluutu jiraa jedha. Sochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citu kanaaf waan gumaachi qaballee jechuun itti dabaluun ibsee jira.
Namoonni baay'een dhukkuba kanaan wayita qabamanii rakkatanii agarraa. Dhukkubni kun dhukkuba hamaadha. Dhukkuba yeroo gabaabaatti lubbuu namaa ajjeesuu danda'u iddoo ta'eefi akka haala naannoo keessa jirutti immoo baay'ee gubaadha jedhamee yaadama. Yeroo baay'ee dhukkubni kun kana keessatti immoo bal'atu haala jedhuun namoonni yaadatanii badaa dhukkuba kanatti hin kennan. Magaalli Asoosaa sochii daldala garaagaraa keessatti mul'ata. Namoonni kallattii hundarraa yoosanii bakka itti wal arganii bakka itti waan garaagaraa walirraa bitaniidha iddoo ta'eefi waan baay'ee ilaaluu ni dandeessa. Namoonni fageenya isaanii hin eeggatanii, qulqullina harka isaanii hin eeggatanii, namoonni walitti yaa'anii bakka garaagaraatti wanta ta'an agartaa. Kun immoo dhukkubicha daran hammeessuu danda'a haala amma jiru kanaan ifa jedhuudha. Guyyaa guyyaan namoonni lubbuun isaanii ni darba. Kana namni iyyuu waan tokkotti ilaalaa jiru.
Tamsa'ina COVID-19 ittisuuf waan godhamuu qaba jedhanillee jiraattotni magaalaa Asoosaa kunneen ibsanii jiru.
Hundiyu maaskii gargaaramuu fi saanitaayizarii gargaaramuu irra jira jiraachuuf. Kanaachi maatii isaafis wanta gaarii miti kun. Karaa adda biraadhaan immoo barsiisa guddaa barbaachisa kun. Maaskii malee hin beeku. Tajaajila hin kennu jechuudha isaan irra jira. Tajaajila nama mana kootti maaskii mana sarbiisiree maxxansiisira. Abbaan barbaade hadufuu maaskiin qabu taanaan kaffaltiin inni kaffaluuf na taa'afu hojii na jiru dursuunis na taa'afu na raadiyoo hin beeku nama tokko jiru. Hundinuutu akkas godheetiin hundinuu maaskii isaa qabatee gargaaramaa deema. Amma danda'ametti namoonni wal keessa deemu iddoo ta'eefi tokkoon tokkoon nama of eeggannoo yoo godhe malee hambisaa haala cimaa ta'uu danda'a. Yeroo ammaa kanatti nama godheen kan yaadu.
Biiroo fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuzitti daayirektarri daayirektoreetii kominikeeshinii obbo Waacoo Waaqbulchoo sosochiin hubannoo hawaasaa uumuu addaan citee turuu isaa hin haalle. Hojii kana itti fufuu fi waa weerara COVID-19 ittisuuf hojjetaa jirra jedhan addeessanii jiru.
Kilaluu baggoo fikaadeenyaa wataatoos nabaruuna kanneensii kamazanaa gaaguugaa taasisu bamaallaa isa kwaartee nabara. Baggoo fikaadeenyaa wataatoos agalgootin innaganaa lamaa
jemmer. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti dargaggootni tola ooltummaan hojjetaa turan jiru. Tajaajilli kun addaan citee waan tureef dargaggoota tola ooltummaan tajaajilan irra deebiin jalqabsiisuuf hojjetaa jirra. Dhaabbilee amantaa wajjin ta'uun barattoota manneen barnootaa irraa bobba'aniin hubannoo kennuuf caasaawwan dargaggootaa hunda gara naannootti waamuun haala yeroo COVID-19 fi akkaataa ittiin ittisuun danda'amu irratti dargaggoota tola ooltummaan hojjetan wajjin akkamiin hojjechuu dandeenyaa kan jedhu irratti hojjetaa jirra. Raadiyoo hawaasaa fi kanneen raadiyoo hin qabneef ammoo bakkuma namootni walitti heddummatanii jiranitti duula hubannoo uumuu taasisaa jirra. Naannoon Beenishaangul biyya ollaa Sudaan faana waan ol daangeessuuf namoota daangaa ce'anii gara kanatti dhufan adda baasuu fi buufata yeroo sharqollee keessatti akka turanii fi erga bu'aan qorannoo isaanii beekame gara hawaasa baqattootaa akka seenan gochuu irrattis akkasuma hojjetaa jirra. Hojii of eeggannoo akka biyyaatti jiruunis akkasuma hojjetaa jirra jedhan. ሀሉም ወልፈቃቱን ወገናን ቢሮ ፈያናኑ ጋምቤላ ኦቦሩት ጋትዊች ኮቪድ-19 ድርሰኒ ኢትሶፍ ዋኑ ጀታ ጀረጀደን ረቲ የሮቢል ብላን ዴቢኬነን አከስጀደን
ጋምቤላ ሙከታማ አገር ከመሆኑ ጋር ታያይዞ ኮቪድ አይመጣም የሚል ክሳሳተ አመልካከት ነበር።
ጋምቤላን ናኖ ሆይ ኦላና ጅሩ የሙተው ከናወል ቀበቴ ወደ ይፈኑ ደጎጎራ ኮቪድ-19 ይንዱፉ ኑን ቀበቱን ለጀዱ ትሬጅራ የሮ አማገሩ ኢላልች ደጎጎራ ሱነፈራ ነሞትኒ ድግደማ ኦል ዋንዶኒፍ አከ ኮቪድ-19 ጅሩ ሁበተሙ ደንዴራ ኑትሌ ቀጀል ፎሞ ተቃሞ ሊራ ነው ፈርገመን ወጅረ ኦልቹ ፍተታ ፈታጅራ ወጅው በኖ ኡሙሌ ወጅታጅራ ገሩ ወጅረ ኦል ማረት ተረኮቱጅራ ሩካውን ጀቹኒስ ማስኪ ጎደቹፊ ከገኘ ይገቹ ወልቀበቴ አከሱማን ግኖትኒ ሙለቱ ከነቃም ነገኛው ጀንተውን ነሞታ ዶርካውን ከነን ከበጅኒ ረቲ ተርካምፊ ሴራ ፍለቹፍ ወጀታድራ ቡፈተ በቀቶታ ከይሰትልሌ ነሞተ ጅረን ኢላልችሴ አኩም ጅራቶታ ከነምብሮ ኮቪድ-19 ለሰገል ኢላልችሴ አከውበኑ ቀባተን ወጀታድራ ጀደን ወገንቶትኒ ኩነን ተምሰይነ ኮቪድ-19 ለሰገሊ ናኖሌ ለማንኬ ስጅሩ ረቲ ዋን ጀደን ኩኖ ቆረኖ ሳሙዳ ኩመዲግ ደሚ ተኮል ታስፈሚን ነሞትኒ ኩመተኮፍ ኢበተኮ ጫለን ኮቪድ-19 ለሰገሊን ቀበሙ ሳኔ ገርሲሳ ነሞትኒ ደሚ ተኮሞ ልቡ ሳኒ ደረንጅሩ ነሞትኒ ኢበጃ ጫለን ፈየኒጅሩ ነሞትኒ ምራስኒ አሞይሮ አማከና ግዱ ገሌ ሰያሊ ከይሰቲ ያለማጅሩ
የተደረገውና ማማምርመራ 38000
ቆረኖ ሳሙዳ ኩመሰዶሚ ሰደቲፍ ኢባ ፍሪፍሽን ይግግይ ፈሚን ነሞትኒ ኩመሰዲፍ ዲበለማፍ ኩደን ኮቪድ-19 ለሰገሊን ቀበመኒ ጅሩ ነሞትኒ ኩመለማፍ ዲበሰደዲፍ ሰደተሚ ተርባ ሙፈየኒ ጅሩ ከኒሮ አማፈያ ጅረን ሃንገረጋ ጉያራት ይቹዳ ዲበለማፍ ተርባተሚ ሰደተው ሳንኬሳ ነሞትኒ ጃ ኩታያሊን ልፋታ ተዲምስ ፈሙገይ ሰጅሩ ነሞትኒ ሃንጋ ማት ልቡ ይሳኒ ደበነሞ ነሞት ሪግደሚ ተኮ ጀደን ኢብሰጉዩ ኮቪድ-19 ለሰገሊላሊን ሚኒስቴር ፈያፊ ኢንስቲትዩቲን ፈያዋ ሳ ኢትዮጵያ ወሊን ባሰኒን ከሌሰቆፋ ቆረና ሳሙዳ ኩመተሩባፍ ዲበጃፍ ቶኮ ታስፈሜን ነሞትኒ ኩመተኮፍ ዲበሸኒፍ ጃተሚ ሰደት ዲቤከናን ቀበሙ ምልከና ይራጀዳ አኮሊ ገላት ነሞትኒ ዲቤከናን ቀበመን ኩመዲበለማፍ ኩመሶዶሚ ለማፍ ዲበሸኒፍ ኩለመታኒ ጅሩ ነሞትኒ ኩመተኮፍ ዲበሰደቲፍ ሶዶሚ ሰደት ዲቤከነራ ከንፈየን ይወተው አኮሊ ገላት ነሞትኒ ኩመዲበተኮፍ ኩመተሩባተሚ ሰዲፍ ዲበሰደቲፍ ኩለሰደት ኮቪድ-19 ለሰገልራ ፈየን ይሩጀ ደረጋንኩን ሃንገ ከሌሳት ቆፋ ነሞትኒ ዲበሰገሊፍ ጃተሚ ተርባሞ ገረመሌ ዲበማጅሩ ጀዳ ከሌሰቆፍ ነሞትኒ ዲግደሚ ለም ልቡ ደቡ ይሳኒስ አከሱ መረጋንኩን ያገርሲሳ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ